studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Keɗe kabaruji amin Fulfulde talatare sappo e go lewru avril hitande 2017 jena yamde sokidu studio Tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo kanko noddirteɗo Mohamed Watara won to ɓoggi jamɗe to. Grabon compétitivité horeju ministre en kesso leleedi mededi noddirteɗo Abdoulaye Idrissa Mayga o banti kenyana golle o lomti ɗum won noddirteɗo Modibo Keita o le majjo hollitiɗo mo famini sanne hono ko malin koɓɓe domtirimo ñalawma hande ɗo honjoto woɓɓe kolliti wiide ɗum ɗiɗo golleji fana kani nayirade wattu joni ɓe ƴeyal honoɓe kani lenidirde iblisaji jama o ɓe ƴewdunoɓe kani haldirde e baale cagontoɗe haqqeji ɓiɓɓe adama en gonɗe le leydi meɗen ndi walde immoide ɓe kolliti wiide hitande 2017 keɓe maɓɓe ɗe ana kani ɓeydade tawede wiide jaam e deƴere wala ɗe ɗeɗo nokkule fou ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkati nde ɓe gonno wadde kawtal maɓɓe ngal keñen to Abidjan ɓelo golloɓe ɗo terengaji ɗi dogata le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe kolliti metti mabɓe fewde ɗum won yimɓele laamiɓe direction ngaji mabɓe gonɗi ton ɗi ɓe kollitiɗ ɓeɗo yimɓele gonɓe toɓɓe fo ɓe kaja joppo nokkule ɗe saabi de ɓe jogaki golleji ɗi honno kani jogirede sakiraɓe wonon sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo bete hannden ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanko noddirteɗo Abdoulaye Idrissa Mayga o ɓanti golle keñannoɓe kollitiri wiide wakkati nde ɓantanno golle nde o joddike ɗum wonomo hani lomtude noddirteɗo Modibo Keita le majjo kanko Abdoulaye Idrissa Mayga o yetti sanne hono golleji muɗum ƴaɓɓino ɗi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samba Sekou
hoorejo gouvernement kesso o holliti o dulla fewi wiide ko ɓeɓelenndi donti ko no heewi Abdoulaye Idrissa Mayga holliti golloɓe ɓe wiide o waɗan bawɗe makko yallati allaji ɗi no ɓuyto ka on dardi syndicaji ɗi yo gota mutere golle e kinno kaldal wattuma o fuɗɗi golle woni ko kanko premier ministre o yeehi nder cuuɗi dowtoro yoga ngallure Bamako e leewi Abdoulaye Idrissa Mayga yo sallam andana kabaru ɗiɗo cuuɗi doctoruji balɗe tati caggal ko o nomako jamar nde fof ana domi joingol ministre en ɓe won kollitiɓe yo nder wattu seeɗa wala fof ko kanko premier ministre kesso o kay haali dow sifa yimɓele ɓe o hani supaɗe ɓe ka ɗum fof e tawede ñande alande Abdoulaye Idrissa Mayga yiidi e pelle laamuɗe ɓeɗo kirduɓe laamuɓe kanko hoorejo pelle hirduɓe laamuɓe holliti wiide yo tan jotugol teddugal wona fewi kabaru joingol ministre en
dunke ande woɓɓe kolliti wiide wattu joni laamu ana hani fewtude ɗum woni iblisaji ɗi jama o wondi ɗi caggal muɗum ɓe mbi hono baale cagontoɗe laamu oɗe baale cagontoɗe hono yimɓele golloɓe le leydi meɗen ndi ana kani haltede ana kani haldede ɓe kolliti wiide ɗum sa ƴeyno golleji laamu o worrino eɗum kani waylitede wattu joni hono ɓe gondi haalirde kabaruji goduɗe e leydi ndi keɗe kanko noddirteɗo Clément Dambélo yo jangguinowo jande dow dowre le leydi France ndi keñom wonno haalude amin mawdi ɗo komo sifirdo hen dow faccitago Mouhamadou Samba Sekou
la priorité de ce nouveau gouvernement
woni ko oɗo gouvernement ɓurata fof huncande hoore saabi ko woodi joni ko hana fewi yeɓede wona ñande fof hono oɗo kabaru yiyete mutireji ɗi timmata yo hono ni yo sifa ɓural noon eɗi goodi guila wattu magistrat en ɓe fadde dowtoro en e jangguinoɓeɓe ɓeɗo hen jonno soni eɓe jiiɗi pati duuɓi joyyi ɗiɓe ka ɗi mursa yoɓe dawra kaldal illa low ɓe kollita ko woodi ko so kalisi wala ɓe ciina talki kawral e ley ɓamalngol aadi huncande ɗi hoore e ley ko warata ko hono ɗum wowi yiyede e ley tariki adunaru ndu ndenno en latta ko fe ande nawtorade hono ɗiɗo dabareji ni mila wiide wakkati joni o oɗo gouvernement o dulla fewi o laati basal e ley duuɓi nayyi ƴaɓɓiɗi ɗi ndenno ana hani ɓe kuncana hoore ɓuuri foof ɗatti dabareji tottodiral
hakkillaji
sakiraɓe so gabbiddo bemal amin ande ngal oɗo mbaylinitude miijoji moɗon dow hellamin ngol min noddita phase facebook na compte twitter so weeli on du noddon ɗiɗon numéro ji on tawan min dow répondeur kalon ko woni hakkillaji moɗon ɗum woni capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho no noddi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi leyɗele immoiɗe ɓe kolliti wiide hitande 2017 nde keɓe maɓɓe ana kani ko ɓeydo noon ɓe kollitiri wiide caggal koɓe gadduno batu mabɓe o keñen to Abidjato wakkande oɗo batu waɗannode ɗum woni hooreɓe leyɗele immoiɗe président gaɓe jettonɓe fo ana gonno toon ɓe kolliti wiide le temedere fou keɓe maɓɓe ɗe ana kani ɓeydirade dow jeɗɗi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samba Sekou
e leewi kanko ministre leydi sénégal kumani ɗo keɓe e almusaɗɗaji Amadou Ba kanko ɗum woni hoorejo batu ministre en IEMOA addade yiriwere nder IEMOA na wara je jeegom e toɓɓe jetti dow temedere e ley hitande 2016 tawenne yo jeegom e toɓɓe jeegom e ley hitande 2015 adadu sowde ne nayyi sifa kabaru hakkundere sahara runde afrique nde e fuɗɗode oɗo batu jujjure alassane wattara ho radio leydi côte d'ivoire holliti weli yonki muɗum batte ɗiɗo kabaruji banggal kabaru ndenago leyfo leɗe ɗe kanko ho radio leydi côte d'ivoire o holliti wiide fay imadaraji ɗi fedde nde dawri kuncanali ɗum hoore saabi fa han bonandaji trosi en ɓe e cuutali e kañe torraji guɗɗi ɗi guɓe kaptoje e gana fey ɗe leyɗe ɗe na keddi immaɗe mabɓe yo tan imminde hakkillaji yimɓele e wattu lewru mai hitande 2016 nde fedde iyoma holliti metti muɗum banggal ɓuytugol ne jeegom dow temedere gilla hitande 2015 e nde tatti dow temedere keɓeɗe ɗum sawimbini ɓuuri foof batte kulɓinali trosi en ɓe nder ɗiɗo nokkuji kanankoɓe leyɗe iyoma ɗe beltigui sanne yirwere jeɗɗi dow temedere dontade nder hitande 2017 nde batte keɓal ɓiɓe jalloɗe e ngal kuɗɗe usine ngaji ɗi e gollirɗe goɗɗe ley leyɗe iwma ɗe tawi kama wiide keɓal jamare nde ɓuytirki mere e toɓɓe tati dow temedere ley hitande 2016 tawena yo goto dow temedere wonno nder hitande 2015 ka ɗum foof e tawede adadu ñamale dental leyɗe ɗe iwindi capanɗe nayyi e joyyi e toɓɓere dow temedere keɓe majje nder hitande 2016 yaade capanɗe jeɗɗi dow temedere hono oɗo adadu woni ko dental leyɗe ɗe andira
kanko noddirteɗo Abdallah Ibrahima o hollitama wiyede ministre kiɗɗo kumniɗo kabaru keɓe ley leydi Niger ndi kanko laati wattu jono hoore fedde imoi nde ɗiɗo wottiji gaɗi to Abidjan to wattu jono wara o lomto ɗum wonno premier ministre kiɗɗo ley leydi Sénégal mo noddirta Sek Adjibou Soumaré o oɗo gorko micciteɗen wiide kanko wonno lamade fedde imoi nde ila hitande 2011 sikiraɓe ɓe kolliti wiide waldinde ɓe noddirta kuris banque banqueji gonɗi ley leydi meɗen ndi ɓe mbi ɓe gattan junggo e jiiba ɓe jaltina ko yaata milliardji capantati e jeɗɗi CFA ɓe paabo ɗum wono walde humnide kabaru yigaji nde ɓe noddirta kumana wonde ley laamu Yanfoyla ɗiɗo kabaruji cinninama keñen ley leydi meɗen ndi kamɓe laamiɓe fedde kuris banque nde ɓe kolliti ɗum laatoto sababu soko yaata sukaɓe jokkolɓe temeɗe joyon keɓa golle ley leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirta Idrissa Nasa kankono hoorejo fedde kuris banque nde ley leydi meɗen ndi komo haalido hen do faccitago Mouhamadou Samaseku
nous avons décidé d'accompagner cette mine
en politique gollidide e nde ɗo gollirde koninde yigaji leydi yalla miɗen paabo e ley keɓe leydi ndi hono onon koye mo takini kuris banque yo banque joƴinaɗo fay ɓoyali yo ɗum banque joguiɗo yakawere e golle yo ɗum banque gaɗiɗo imadaraji e gouvernement o banggal amsaɗɗaji keɓe leydi ndi honono min kaali e ley komin sifi ko yo hokki temre joyi golle woni ko heɓete ɗon e ɗon ɗum walda usinaji usinaji golle mbawɗe heɓede ley sifaji goƴƴi nder oɗo région leydi mali ndi yo hunde hantide sanne wawde faabade heɓugol golle sukaɓe mbawɓe kinnade keɓe leydi ndi ndenne honono min bowirini gubal amen ngal ana felliti gollididde e laamukoɓe ɓe banggal huntangol hoore keɓe leydi ndi yo hakke milliardji capanɗe tati e milliardji jeɗɗi goni mo gubal amen ngal faaboto ndeɗo gollirde humaninde yigaji leydi
fedde humnide kabaru yimɓele golloɓe ɗo terengaji ɗi gon ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗo wattu joneɓe metta sanne ɗum wonde yimɓele humniɓe kabaru golleji mabɓe ɗiɗo gonɗo directeur ngaɓe gonɓe tonɓe ɓe kollitiɗo ɓen jogaki jogaleji golleji mabɓe ɗino fewiri saabi de sa ƴeewi himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore caggal muɗum duɓe mbiɗɗati ɗum won terrain hakkude Bamako e Dakar sa ƴeewi gol ɗo ɗatol e gol nawi yaade ñalawma hannden o sanne keɗe kanko noddirteɗo Ablaye Berté o kanko woni ɗum woni hoore secrétaire général fedde mabɓe wonde ley INTM
ana foti hitane min ngala jamɗe e machine ngaji laamu o rewa konngol mum min jiyali ko golloɓe DDF ngaɗi le heɓugol dabereji nde min kalfina kabaru muɗum machine ngaji joyi min jogino ka hande ɗiɗi min keddiri ɗum hollata ñande fuu laabi jamɗe ɗi ana gondi e bonude guila e ñande arandere julde layya nde terrain goto ana dari kayi toon dabere fuu heɓanaka terrain ɓamowo yimɓe on ndenno terrain dogowo hakkunde Bamako e kayi darike ñande fuu eɗen dow tiɗallaji min cakkitike darade e darde amin min bindi dewtere e nde gollirde emin kaldi e hooreɓe mali fay machine goto wawa iwde sénégal e hewtude ɗo so tiɗalla natali e hen wala fuu ɗo wonnita e laabi ɗi ɗum fuu yo tiɗallaji miɗen jili yo gollirɗe ɗen sefo kane gotti kaldal ndenno min pelliti wasude yiidude e mabɓe
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
sikrab njurnida jelo do nele kere duuji di en puiran do an songo do yimbele hono hala nane en gombe li lamu an songo be gonde wat ton goto fa be yalla hono be kani sikrade basi di ngado to wakati fu hakune jalini ko yata yimbele chapan en joma no gonno le o do goto hulita wiye dum won be do yimbele hom fu famina mo koni darne mudo lanni bo do golle walde ONG de no detta asde te ngardam faado sikaso do be ko litir wattu jono dum won dati i mwadi no gorino fa yottono jahol e gorlu hani wadirde i odo botan wondi e wadde to sigaso to nyalomo hande fa bido to yalla hono be kaali yaafinir jahol e gorol kaaki dum won leeyu hakkune mali e leedi ele gonde leedi i e fedde i mwande si te ngardam faado kay do bale hala nana e fa yottio bale ONG gonde to kay to alan jabbino do be ngadi ton botu mabbe fa bido to wattu jono yalla hono be kaali yirminirde ton kebe wakande odo botu wada nonde yimbe le gombe le fedde de no dutte kelinia kanye bintu bu fa yetto woombe en dum le fedde nokku no dutte de sire jaamu be do yimbe le far gonno le hen wono holitira o biide so buuta ngardon fa do gawo do ecole ngaji privé gondi to gawo to di dum won di ngala e jeya laamu di wattu jono be pamri dum wona ne bale ayem gonde tonde do koliti don sukabe jangobe le ecole ngaji laamu o di be do sukabe kadde wadde examen ngay le hitar hikkande be nabe le ecole ngaji privé ngay di be keba be janga ton mijite da wiidi do ekol ngaji privé di do uddino do won jonte nyalawmo hande no yidi kani uttinde no do kunitiri wiide ka bi do tayru fu ekol ngaji public di udde to sabbe de musenga mudde be faande e murtere ce grab do kante nyalawmo hande sabaru di no di ni juuto sanne hedaade heejju jamen ka fa hande kedde hedaade honno andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam